abakyala banakyo abafayo ku nsonga z'eddembe ery'obuntu n'okusinga eri abakyala n'abaana bawala baagala gavumenti ya Uganda etekewo enteekateeka ey'enjawulo okuddamu okwetegereza enkola ey'okusoosowaza abakyala n'okubawa enkizo affirmative action basobole okuteekawo embeera n'enkola ezirina akakwate ku bigenda maaso mu Uganda ekiseera kino. Bano bagamba nti enkola ey'affirmative action eyanyiriziddwa abakyala n'okusinga mu kisaawe ekibinyigiza nti abakyala bangi basobodde okugenda maaso n'okwongera ku mpapula zaabwe ez'obuyigirize naye era nga olwo n'abakyala abali mu ludda olw'obukulembeze naye bagamba nti omuwendo ogwabagenda mu nteekateeka nti gunnaba kumatiza bungi okusinziira ku muwendo gw'abakyala abali mu Uganda wansi w'omukago ogwa Domestic Violence Act Coalition. Abakyala bano bagamba nti Paalamenti y'ekkumi n'emu tekoze kimala okuteekawo amateeka agabugiriza enkola ey'eddembe ly'abakyala mu Uganda newankubadde nga bazze boodi balinnya ku muwendo gw'abakyala bakiika mu Paalamenti ate ne mu lukiiko olw'abaminisita. Okusinziira ku bakyala bano bagamba nti enkola ey'okusoosowaza abakyala affirmative action esaana okuddamu okwetegerezebwa nga bwe kiragiddwa mu ssemateeka wa Uganda bakakase nga wabeerawo obwenkanya ku ludda olw'ekikula eky'abantu mu bujjuvu bwakyo nga bagamba nti waliwo ensonga ezireetedde abakyala obutaganyulwa bulungi nnyo mu mitendera egyateekebwawo enkola eno nga bagala wabeerewo ekikolebwa mu mbeera ey'amangu. Rose Wakikuna amyuka akulira ekitongole ki Women Pro Bono Initiative ne Fatuma Nakazi owa Ford Kosa Patience ICO mu kitongole kya FIDA bateza na mawulire ekiseera kituuse Uganda eweka entuula ez'enjawulo eziteekebwawo okulaba nga waakiri ensonga eno eddamu okubwamu ttooki.
Bwe tunaateekamu bino byonna ebintu tujja kutuukiriza ekyo ekintu kye tunoonya nti abakyala bafune obwenkanya mu ggwanga lyaffe erya Uganda.
Nga bwe tujaguza ebituukiddwako twagala okugamba nti okulwanirira eddembe ly'abakyala kirina okusukkako. Tubawaddeyo abakyala bataano bakiikirire ku nsonga bw'eti ne bw'eti wabula bagende mu maaso okulaba nti tebakomaawo wabula baweebwa ebifo naddala ebirimu okusalawo.